Ndabara mukije mwese abakurikira radio ijwi rya Amerika muri uyu mwanya kuri mikro Netienne Karekezi hano i Washington no mwanya w'ikiganiro cyo kongurana ibitekerezo tubagezaho kuri ijwi rya Amerika twifuza ko mwese mwakwitabira gahunda zanyu muvuga ikibari ku mutima muvuga icyo mutekereza nta nkomyi nta nzitizi mu kiganiro cy'uyu munsi umushyitsi mukuru twatumiye ni bwana Faustine Twagiramungu bwana Twagiramungu mbashimiye kwa mwitabira ibiganiro byacu kuri ijwi rya Amerika kandi ndabasuhuje muraho cyane muraho neza muri Brussels mu Bubiligi twatumiye kandi muri uyu mwanya cyane cyane bwana Twagiramungu ko mwiteguye kujya mu Rwanda kuri uyu wa gatanu muri Kigali natumiye ikigali mu Rwanda abanyamakuru ngira ngo bamfashe kugira ngo tuganire namwe ku ruhande rumwe turi kumwe
mu Bubiligi
ndabasuje cyane
mwizi
ye ndabasuje cyane namwe focus ndayizera ndabasuje cyane murakomeye
turakomeye cyane
mu gutangira bwana Faustine Twagiramungu cyane kuba twumva mwabaye ministri w'intebe mu Rwanda mu mwaka w'1994 FPR kimara gufata ubutegetsi muhungu Rwanda nyuma y'umwaka umwe mujya mu Bubiligi muri 2003 mugaruka mu Rwanda kwiyamamariza umwanya wa prezida w'igihugu nyuma y'amatora murongera murahunga none kuri itariki 21 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2013 musubiye mu Rwanda kuki mwahisemo iyi tariki ngomwe muri Kigali mu Rwanda hari impamvu yihariye
kuri itariki abatwumva bagira ngo ni itariki idasanzwe cyangwa se itariki umuntu yakwita mu gifaransa special niyo bavuga icyongereza bavuga ko ari special njye numva nta gitangaza kirimo ko umunyarwanda uwo ari we wese yakwiyemeza kuba yasubira mu gihugu cye igihe yumva nta kintu yikeka ku itariki iyo ari yo yose ariko ku byerekeranye n'ishyaka ryacu hari impamvu nk'ebyiri nagira ngo wena nsobanure
mwazisobanura
icya mbere ni uko politiki yo mu Rwanda muri iki gihe umuntu yavuga ko ari politiki ijunjamye ikaba yarahari ishyaka rimwe rukumbi ariyo FPR twebwe rero mwaka w'1990 twari twahagurukiye kugira ngo tuzane demokarasi mu Rwanda kandi duhamagare n'abavandimwe bacu bari hanze kugira ngo baze dusangire ubutegetsi icya kabiri ni uko twumva igihe kigeze cy'uko ubutegetsi buriho bwaduha urubuga rwa politiki abanyarwanda bose aho bari hose mu ngero zose bakaba bagira ijambo mu gihugu cyabo urwo rubuga rwa politiki ntirwikubirwe n'umuntu umwe cyangwa se ngo rwikubirwe n'ishyaka rimwe nibyo mbona uko ari bibiri uretse ku cya gatatu
muhina amagambo
kuyahina ni akababaro abanyarwanda benshi bafite kuba twari twarashatse iyo nzira yo kutugeza kuri demokarasi turwanya ubutegetsi bw'ishyaka rimwe rukumbi none abafashe umuheto bagafata n'igihugu bagaribwa ubutegetsi twarwanya biteye agahinda
ndabashimiye cyane bwana Twagiramungu mbere yuko nakomeza ariko mfite abanyamakuru babiri natumiye uyu munsi Elize Muhizi muri kuri mikoro turumvikana neza ikibazo mufitiye bwana Twagiramungu
murakoze Etienne aragira ngo ndabanza kubashimira nshimira na Mzefu Twagiramungu uweme kongera kwisubiraho niko nazita akavuga ko ashaka gusubira mu Rwanda ariko nkamubaza yahoze mu Rwanda mbere ndetse na nyuma ya jenoside yabaye ministre w'intebe impamvu yaba yaramuteye guhunga igihugu niko nabyita ari mu kuri uriya mwanya yasobanurira iki abanyarwanda baza kumwumva bitangariza ko ashaka kugaruka
numva iki kibazo ari ikibazo cyoroshye kugisubiza kubera ko ibyunzi wowe w'umunyamakuru ntabwo ubizi ubutegetsi nagiyemo ntabwo ariko wagiyemo impamvu zabumvanyemo ntabwo uwandusha kuzimenya ariko ziriho ikindi ni uko ntabwo ari ukwisubiraho igihe ubona mu by'ukuri kuba mu gihugu bitagushimishije cyangwa ntibishimishe n'abawe gukomeza kubyigundirizaho ngo niho wabaho kandi utariho biruta n'uko waba ubiretse rero nabaye mbiretse ndemera njya mu mahanga ariko ndagaruka ndongera ndagerageza mwaka w'2003 ndongera mvamo mwaka w'2003 yibaza impamvu rero ngo ni iyihe ubona uko bigiza nkana wagira ngo ntabwo uba mu Rwanda ntabwo twese dushobora guhunga igihugu cyacu kuko ntabwo tubona ibintu kimwe rero impamvu ituma mvuga ko noneho niyemeje kongera kugaruka ubwa kabiri ni uko mu by'ukuri igihe kigeze cyo kugira ngo abari ku butegetsi hafi imyaka 20 ari ngombwa ko nabo basubira inyuma bakagenda bibaza ibyo bagezeho bakamenya ko ibyo bagezeho babigezweho nuko badufite igihugu kimwe cy'abanyarwanda ariko kwico gihugu atari umugabane wabo baba barasigiwe n'abakurambere cyangwa se abo bakomukaho kugira ngo bakigire akarima kabo. Iyo rero kirageze cyane cyane nubwo numva bavuga ngo abantu baba bafite hari nk'icyo bakwita mu Gifaransa monopole ku rubyiruko, urubyiruko ubwarwo rugomba kumva ko ingufu zose z'igihugu aribo zishingiyeho. Ntabwo rero twakwicara turi bakuru ngo tujye turebera gusa, kongera dusubire mu butegetsi bw'ubuntu umwe nk'uko byahoze kuva kera kugeza kuri izi ngoma twarwanije mwaka w'1990. Kusitwa twarakoze iki? Twahoraze muri iyo politiki ya gatebe gatoki cyangwa ibintu bigomba guhinduka.
Ninde ukomeje Elise?
Yaravuze ko yagiye impamvu zabimuteye ishobora kuba nzirengagiza nkana nzizi ariko ntazo nzi. Numvise gusa ko yuri indege yasubiye sindi munyepolitike arongera agaruka muri 2003 kwiyamamariza kuyobora umwanya w'umukuru w'igihugu. Ntiyabona amahirwe yo gutsinda, adatsinze yongera asubirayo. None arasa n'urimo gutangariza abanyarwanda ko ashobora kuba yarisuganyije afite izindi mbaraga none zigiye gutuma agaruka. None nabigusobanurire tubyumve twumve impamvu yamuteye guhunga n'impamvu yabimuteye kugaruka. Noneho nabidusobanurire atabikiye ku ruhande cyangwa ngo akimiganye
y'abanyamurico ku ruhande ngo bigende bite se hari intambara ndimo yo kuvuga ko ngomba kubica ku ruhande.
Ye muhe n'amagambo gusa mu mpaka
nyamwe n'amagambo nahina numva
ibi bisobanuye nyine neza kugira ngo
namubwiye ibisubizo we azabusobanurira abanyarwanda we impamvu yumva zaba zaratumye mva mu gihugu. Ariko hari impamvu zimwe zatumye mva mu gihugu ntagomba kukubwirira ku karubanda. Ntabwo rero radio ntabwo ariyo kuvugirwa amagambo yose. Muzarekenze mu gihugu mbibabwire.
Ndagira ngo dukomeze gato ihangane Elise Muhizi turi kumwe kandi kuri mikoro hano ari Kigali mu Rwanda. Focus Niyizera, ikibazo cyawe muri make duhina amagambo.
Focus Niyizera. Kwagira mungu ntabwo ndi mukuru nkuko akunze kuvuga ngo amaze gukura. Ariko ikintu nashakaga kuba kumubaza ko Leta y'u Rwanda ntabwo yigeze ikumira abantu bari hanze nk'umuntu nkawe kuko umaze gukura ko yabaza bagatanga ibitekerezo cyangwa se bakagira uruhare mu miyoborere. Hanyuma nshingiye ku icyo ngicyo yigeze kuvugwa ubwo yatsindwaga amatora yo mu 2003 avuga ko atashobora kujya mu wundi mwanya utari umukuru w'igihugu. Aba rero njye namubaza ese nubwo aje ahagarara ishyaka azaza afite kuba afite imipango yo kwiyamamaza ngo abe umukuru w'igihugu, aramutse se atabonye uwo mwanya cyangwa se atabonye ubushobozi bwo kuba yawugeraho twagira ngo uzaguma hamwe noneho wongeye kongera guhunga cyangwa wemere umwanya ushobora guhabwa n'ubuyobozi nk'umunyepolitiki n'ubutegetsi buriho.
Ariko
bwanatwagira ngo
twumvikane iyo muvuga mubaza ibibazo nk'ibyo ngibyo mamugira ngo abari ku butegetsi babashime cyangwa mamugira ngo abanyarwanda ubwabo abari bo babashime cyangwa se mubaza ibibazo kubera ko mutazi amateka. Iyo uvuga ngo yatsinze ngo amatora yatsinzwe amatora ngo avuga ko nta wundi mwanya yashobora kujyamo uretse ngo umwanya wo kuba perezida, byari kuba byiza nk'aho umunyamakuru katwumvisha ako kajwi nawe narabivuzemo. Gusa icyo navuze ni uko iyo ndashobora kwemera ubutegetsi nsabirije mbuhawe n'abantu nk'aho bampa bangabira inka nta butegetsi nshaka bwo kugabirwa ngo nimbugabirwa
nshaka noneho kumenya mbuhawe indi mwanya cyangwa mutundi undi mwanya.
Ihangane gato Focus.
Ihangane kuko ibiganiro bya radio ntabwo ari intambara kugira ngo twungurane ibitekerezo nibyo bita deba mu Gifaransa. Nagira ngo nkubwire ko mu by'ukuri iby'amatora byo nuko nayatsinzwe nkaba narabonye amajwi 362 ahubwo nagira ngo nkumenyeshe ko muri icyo gihe ubwo niyo yari ufite amajwi menshi nkurikiye perezida wa repubulika nkaba aribwira ko nta wundi wabonye ayo ngayo 362 nabyo nagombye kuberwa icyubahiro niba n'amatora wenda ntarayitsinze da. Gusa rero nagira ngo nkubwire ko ntabwo tuzahakirwa ubutegetsi, tuzahakirwa ubuyobozi bw'igihugu, tuzabutsindira tubuhataniye n'abandi. Nta byo kuvuga ngo umuntu yagabangwa ngo kugize premier ministre kubera ko ngo uri umuntu mwiza, biba yari ibyo tunegosiya kubera ko tuba twaragiye muri ayo matora tukanegosiya kandi tukumva n'impamvu nta wabyanga. Ariko kuvuga ngo ni ukukugabira noneho ngo tujye tugenda twubuwa ntabyo nzafata, kandi bazabitangaze kuri radio gutyo ko ntabyo nzafata. Nta byo kuvuga ngo noneho ngo urakuze ntabwo gukura bivuga ko niyo wakura wasubira ku byo wari waranze. Demokarasi ndayikunda, ntawuzayirwanya mukabone niyo nabafite imyaka ijana ndayikomeza mpaka kugeza igihe hari umwuka wumviriyemo. Ntabwo rero numva niba dushaka demokarasi twajya tunyura iruhande tukashaka no kongera kuzana ibindi bibazo bisa n'iby'ubuhake bwa Putin, ntabwo nzakora.
Ndabashimiye cyane Bwana Twagiramungu. Reka gato nibutse abakomeje kutwumva ko ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro cyo kungurana ibitekerezo mugezweho na Etienne Karekezi. Mugume ku maradio yanyu. Kwa gatatu cy'umweru gishize, President Paul Kagame ari kuri Stade Amahoro yaganiriye n'abanyamakuru babaza ibibazo binyuranye Bwana Twagiramungu birimo n'ikijyanye n'itahuka ryanyu. Muri make nagira ngo mbibutse icyo umunyamakuru yabajije President Paul Kagame.
Nitwa Theodore Ntarindwa, ikinyamakuru Mwezi. Mu by'ukuri nyakubahwa President wa Repubulika, ubu mu gihugu harimo umwuka w'inkubiri y'amashyaka. Tuzi ko twumvise ko hakubaye deklarasiyo y'abantu bo hanze bazaza ku itariki 20 z'ukwa gatandatu uyu mwaka. Ndetse iyo tubakurikiranye tugasoma ibyo bavuga ndetse tukavugana n'abana nabo, bafite tageti cyane yo kugira ngo baratagetinga cyane urubyiruko rwacu kugira ngo baza ari rwo bakoresha ndetse nabo mu burezi. Tukaba twibaza ese ingamba n'iziyungu urubyiruko rurimo kwigishwa ruti, cyane cyane ko amateka iyo nk'iki kintu kibaye gituma abantu basubira inyuma bakajya kureba no mu mateka bakaruko byagiye.
Urubyiruko singurugorora kukubwira.
Nagira ngo rero nyakwa President wa Repubulika amateka twereka ko ibi ngibi ngira ngo na mbere gato ya za 1994 byarabaye aho urubyiruko rwakoreshwe mu bintu bibi binyuranye kandi rukoreshwa n'abanyapolitike ba. Ntabwo nzi agenda yabo, singiye kubashinja, ariko agenda yabo iyo ugiye kubireba n'iyo usoma ibyo bakora, cyane cyane baza bavuga bati twebwe tuzanakoresha na metode yakoreshwe mu bihugu birabyo mu Barabu aho abaturage bagumuka bagakoraho ubutegetsi. Ingamba nizi
mwihangane gato kuko President w'u Rwanda Paul Kagame nawe yaramusubije mu magambo mungira ngo mbumvishe nabwo hawe matwagira mungu abone gusubiza.
Ntabo bandi bashaka kuza, icya mbere navuga ni uburenganzira bwabo, ukwiriye kuza. Imigambi iyo bazaba bafite yari yose icyo ni ikindi kibazo ibyo tuzabikemurira hano. Ariko ibyo kwibwira ko uko byakorwaga imyaka 20 ishize, ukuntu bakanguriraga urubyiruko kwica, kwambura, guhemuka, cya gihe si cy'ubu ngubu. Nta nubwo ingamba navuga ngo nizifashwe uyu munsi cyangwa nizafatwe ejo, ingamba zo zafashwe kera uko twubatse igihugu n'inzego z'igihugu birahari. Hari ibintu uko bigomba gukorwa, hari umuco twubatse wa politiki, hari amajyambere tumaze n'intambwe tumaze gutera, kubihungabanya byagorana, byagora wabigerageza. So n'urwo rubyiruko nyine kugira ngo twagerageje kurwubaka. Urubyiruko jye mvuga rero nta nubwo ari babandi gusa bariya bakoreshejwe, ndavuga duhera hasi urubyiruko, guhera hasi abana, uburere bwabo tubahari, twifuza ko babona, dukangurira n'ababyeyi kubaha bari mu mago, noneho nubwo tubaha bari mu mashuri kuzamuka kugera aho bageze nk'urubyiruko. Ubu nibwira kuko bubatse n'imitekerereze yabo bitandukanye n'urwo rubyiruko rw'icyo gihe uko rwakoreshejwe. Kwibwira rero ko wakora ibintu hano n'urwo rubyiruko nk'uko byagenze ahandi, buri hantu hagera uko imiterere yabo kuko hatandukanye. Ntabwo uko u Rwanda ruteye ubu ngubu ariko ibyo bihugu byabayemo ibyo ngibyo byari biteye. Uzaza ni uburenganzira bwe, ariko azaza asanga igihugu cyubatse ukuntu kidashobora guhungabanywa, kandi n'ubigerageje nawe tuzamushyira mu buryo.
Bwana Twagiramungu, ndumva ayo magambo Perezida Kagame avuga cyane cyane areba abanyapolitiki bazatahuka mu gihugu namwe murimo, muyavugaho iki muri make?
Reka mbanzirize kuri uwo munyamakuru. Asa n'agashoza ntambara uwo munyamakuru, asa n'uwinginga Perezida ngo narebe ngo abantu bagiye kuza ngo baratagetinga. Uretse ko n'ibi byo gutagetinga sinzi n'abanyarwanda babyumva, mujye mubabwira basobanure neza kugira ngo abanyarwanda bumve ibyo turimo. abo banyarwanda bita ngo urubyiruko, urubyiruko n'abana b'u Rwanda rega nta muntu n'umwe nongere misubiremo urufiteho monopole kandi abo basore cyangwa n'inkumi ntabwo ari ibicucu bazi gusobanura akatsi n'ururo. Nawe rero uzabashuka babona ibyiza perezida avuga yabazaniye ngo bamwemerere, ariko icyo perezida w'igihugu yagombye kwemera nuko yabahana urubuga nabo bakajya bavuga bagasobanura amagambo yabo bagasabana n'uburyo bamukunda bakavuga uburyo ari intwari bakavuga ibyo yabagejejeho ko ari byiza ko ntacyo bamunengaho. Ariko tujye tuvugisha ukuri mu Rwanda se kuko ufite ijambo ninde? Ijambo ryaba rifitwe hari n'intore cyangwa se rifitwe n'abayobozi b'igihugu gusa bonyine? Niba ari cyabo bana noneho bavugira urubyiruko rwarwo rwivugire, jyewe ntabwo nzaruvugira. Gusa icyo bagomba kumenya nuko ibyo dukora byose bigomba gukorerwa urwo rubyiruko kuko ni rwo rufite fondasiyo nini y'igihugu iri hejuru ndetse ya 60%. Uyobora igihugu uwo ari we wese amenye ko ibyo ayobora ari iby'igihugu, amenye ko ibyo ayobora ari iby'urwo rubyiruko. Ayo magambo rero y'uwo munyamakuru usa n'uwongorera ngo barashaka kuzana nk'ibyo muri mu bihugu by'Abarabu, uwo nguwo afite uwe uko abitekereza. Ntabwo mu Barabu sinavuga ko ibyaho bimeze nk'ibyo muri Afurika kuko bafite kiritire yabo, ni ukuvuga umuco wabo n'ibyo babona. Niba abasore n'inkumi bo mu Rwanda bumva ko hari izindi nzira bashobora kugeramo kugira ngo babe bahindura ibintu bitazanye imvururu, bazabareke bavuge. Ikindi rero cya kabiri tuzi ibyo by'umunyamakuru usa n'uwoshya perezida ngo nagire ngo icyo abivugaho kugira ngo abantu wenda batinye.
Reka ndetse nkabihuta tuvuge ku
reka nihute birangize kuko ibyo perezida avuga ni ibintu bikomeye cyane. Mu magambo make numvise asa n'uvuga ati ibyo twagezeho ni ibintu bifite nk'uko asanzwe bivuga umusingi ukomeye kuko bihubanganya byananirana cyane byagora. Reka twemere ko ari byo. Twebwe ntabwo tuzaza mu gihugu dufite umugambi wo gusenya, tuzaza dufite umugambi wo kubaka. Ahubwo nabavuga ko bibabaje cyane kubona perezida Kagame avuga ngo nk'uko ngo babigenjeje kera mu mashyaka bande babigenjeje gutyo ngo boshya ngo urubyiruko ngo rusenye. Ngewe bintu yagahinda kuko ntigize n'igisha politiki nk'iyo. Abantu bari muri RPF bo bagombye no kujya bamenya amagambo twagiye tuvuga dushaka inzira ya demokarasi. Ikindi nuko Imana zibaho nuko muri uko gutaha harimo n'abantu bahoze muri RPF. Abo bantu rero bahoze muri RPF sinzi ko nabo bafite uwo muco wo kuvuga ngo baje gusenya urubyiruko nk'uko bahoze barusenya kuva kera. Reka rero turekere aha ngaha. Nta munyarwanda n'umwe uko mbibizi ufite kuba yagira igitekerezo cyo gusenya. Ikindi kigomba kumvikana ni uko u Rwanda kuva rwabona independence buri muyobozi wese yagiye akora ibyo ashoboye kugira ngo u Rwanda rutere imbere. Bose bazanye amajyambere, ntabwo amajyambere yazanywe na Perezida Kagame wenyine. Iyo yongereyeho wenda azakomeza nongere. Ariko rero ntabwo abantu babeshwaho no kugirirwa basenya ibyo bubatse. Natureke dufatanye nawe ariko ibyo gusenya tubireke.
Ndabashimiye cyane bwana Faustin, twagiramo ku gisubizo mutanze kugira ngo dukomeze iminota radio yagenda tubana mikeya hano muri studio. Mugenzi wange Thomas Kamirindi nawe arinjiye. Thomas, amakuru yandi
ni meza.
Ukurikiranye gato ikiganiro turimo kujyana na bwana Faustin Twagiramungu, nawe ushobora kufata ikibazo wakomerezaho.
Bwana Faustin Twagiramungu, mbanje kubasuhuza. Maze iminsi nkurikirana ibyo mugenda mutangaza mwitegura gutaha, muvuga yuko muzakurikiza amategeko y'u Rwanda. Muri ayo mategeko y'u Rwanda harimo itegeko nshinga rivuga yuko ishyaka ryose riri mu gihugu rigomba kwinjira muri Forum des Partis, impuzamashyaka. Mwebwe baramutse babemeye iyo forum mwayijyamo cyangwa ntabwo mwayijyamo? Mbese iyo forum ubundi muyitekerezaho iki?
Ngirango ibyo forum basa n'abagabanyije umurego wayo. Ubu bavuga ko abashaka kuyijyamo ari abo nabo bazajya bakomorera bakabaha imfashanyo, ngira ngo twe rero nta mfashanyo tuzaka. Byaba byiza tutagiye muri iyo forum. Iyo forum bayihinduye kimwe n'igisenge cyangwa se umutaka, mbese umutaka akaba ari FPR, abandi bakajya munsi yaho bakugama izuba nyine bakajya basa n'abambaza FPR ko yabugamishije munsi y'uwo mutaka. Ntabwo iyo ngiyo ariyo politiki dushaka. Politiki dushaka niyo guca amatiku, guca inzangano, guca uburiganya, guca ikinyoma abantu bashingiraho bashaka gukomeza kuyobora u Rwanda. Ntabwo rero ibyo ngibi bya forum hari icyo byamarira abantu. Ikizagirira abantu akamaro ni uko ubutegetsi buriho muri iki gihe bwatanga urubuga rwa politiki, umunyarwanda aho ari hose akaba yashobora kwisobanura adakandamijwe, akavuga ati nzahinga umurima wanjye neze, nsarure, ngibyanjye, ntawe unteye hintu ubundi. cyangwa se ntawe ntiyigiye gukora ibyo numva nifu nkaba rero nibwira ko ibi bya forumu mu by'ukuri ni ibintu by'impitagihe twebwe ibyo twakoze twashyizeho impuzamashyaka yari iriho mu mashyaka bitaga ya opozisiyo muri icyo gihe nibyo rero numva byaje guhinduka hari kugira ngo FPR bayobore ibyo bintu byo ishyaka rimwe rukumbi biyobora andi mashyaka nyine ntabwo simbikoze rwose byaba na byiza ko bataryandika ari uko nguko bimeze franchement
ye ndabashimiye bwana Twagiramungu reka duse nk'abagenda twanzura muhizi Elise uracyari kuri telefone ikindi kibazo kinyarutse
ikibazo mfite n'ubu ntaransubiza niba koko iri tariki arayemeza ko azaza kuri iri tariki
umuntu ariko muraseta cyane ubwo kukiwazo cyose none itiki rero nayiguze kubera ko mfite umurengwe wo gutanga amafaranga ngo ntazaza twatanze
itiki ni ikibazo cy'amatsiko nyine nashaka kumenya ko uzaza kuri iriya tariki
rwose tunasobanura ko iyo
uzaza
nige tuzayijyamo ku wa kane nimugoroba ikazakora transit kugeza za Addis-Abeba tukazagira i Kigali ku manywa none ngo yabyemeza koko kereka niba abatanga viza bafite indi migambi yo kugira ngo ntinjira mu gihugu naho kubyemeza byo ahubwo abari bo babyemeza niba nzaza cyangwa niba ntazaza ntayandi magambo mfite yo kukubwira kuri iki
ndabashimiye cyane hanyuma
ndacyakomeza
ihangane gato Elise ihangane gato duhe focus ijambo nawe abaze minota iragenda focus nizera
nashimiye igihe kinini twagira ngo ndavuye mu Rwanda ariko akurikiranira hafi ibijyanye n'uko igihugu cyubakwa kugira ngo ntabwo nawe ashobora kutubwira uko abibona benshi babona iterambere ariko akanatubwira ati njyewe nubwo wenda ntari nagera mu Rwanda nshobora kuvuga ngo iki nakosora iki mpageze ese wabona ari ibihe bintu by'ibanze yashyira imbere nk'umuntu waba uje kongera wenda ibyakoze
ariko ibihugu byagize amajyambere tuvuge ibihugu by'Uburaya tujye tuvuga hari na Amerika n'abonye abanyarwanda ariyo bazi cyane cyane bari ku buyobozi cyangwa se igihugu cy'Ubwongereza ibyo bibazo ntabwo bibazwa ariko kabone niyo amajyambere yaba ariho yarabaye igitangaza mu rwego rwa politiki abantu bagomba kubwira abaturage akaba aribo bababwira ko ibyo bakoze ari byiza cyangwa ari bibi nanjye bakampakanira nk'uko bampakaniye da mwaka w'2003 ntabwo uriho ibindi byo bibazo mba numva mubaza ngo mbese ngo we yashingira kuki ngo byagenda bite amajyambere yaraje ariko ko amajyambere tuyumva umenya tutayumva kimwe ntabwo amajyambere ari ukubaka amazu yewe no muri Espagne barayubatse ariko kubera krizi hari ngo yagiye ajya mu bihunyira ntabwo rero numva ko amajyambere ari imihanda amajyambere ari ukubuka amazu amajyambere ari za centre de sante gusa amajyambere ntawe uhakanyega ko ataje nta muntu wigeze avuga ko Perezida Kagame ntacyo yakoze mu gihugu ariko si ukuvuga ko yaba yaragize icyo akora cyatuma abantu baceceka hari icyo abantu bisobanure banamushimire ntakajya yishima ubwe agereka n'abantu bamushimi tunamuririmbe turirimbe ibikorwa yakoze iyo kuvuga rero iteka nije wazanye ibi nije wakoze ibi abandi ntabyo bakoze yewe muri 59 nari i Kigali ndi umwana nta muntu rero wanshurika ngo mbishye uko amajyambere yagiye akurikirana nanjye ndabizi ntabwo rero nongere nsubiremo tuje mu gihugu ntituje gusenya ibyakozwe ni ukuduha uburenganzira uko twakora ibirenze nta kindi nongeraho
bwana Twagiramungu ndabashimiye birumvikana nk'uko mwabisobanuye ihangane gatoya ngaho komeza ni muhizi
muri iki gihe n'ubundi leta yari irimo ikangurira abantu kutaba impunzi kuza ari naho rero byiza ko n'abanyepolitiki bamwe barimo batekereza kugaruka mu gihugu yabahamagaraga ntawe yakumiriye ibyo ari byo byose numva ari intambwe nawe atagaya
bwana Twagiramungu
abanyapolitiki se Kagame barabwiye ngo batahe n'ibandi nyine ntabwo yigeze ntumaho ngo ntahe nibyo nibwirije ababwira ngo batahe basubire
yavuze muri rusange
yiwe nibwirije gutaha kugira gusa ngo numve ko byaba ngombwa ko tubona urubuga rwa politiki kubera ko igihe kirageze cy'uko ishyaka rimwe rukumbi n'udushami twaryo baha abandi nabo uburenganzira bwo gushyiraho amashyaka yabo nitu byaba ngombwa n'abafungiwe ko bashyizeho amashyaka bagafungurwa iyo rero bya politiki y'umuntu umwe nge nkubwiza ukuri ngira ngo abanyarwanda bose baranze ko nayirwanije ntabwo nari nzi biratangaje ntabwo nari nzi ko RPF yagera mu gihugu ahubwo ngo ikore nk'ibikorwa ubutegetsi bw'umuntu umwe numvaga butazashoboka none ubwo nubwo turimo gusa buragira ngo bigende bite tubyihurire rero dupfukame duceceke ntabwo ari byo
nagira ngo twanzure bwana Twagiramungu namwe banyamakuru natumiye kugira ngo mumfashe kumubaza ibibazo muzagira mu gihugu jeboni kwa gatanu bwana Twagiramungu igikorwa cya mbere mwumva muzashyira imbere muri gahunda yanyu kugira ngo yo kugaragaza ko mwagarutse mu gihugu muzatangira gukora iki muzibanda kuki cyane kurusha ibindi byose
mu Rwanda hari byinshi umuntu yakwibandaho ngira ngo ikintu cya mbere mu by'ukuri cyetwebwe nuko muri manifeste yacu bimeze nuko abanyarwanda bamenya kuvugisha ukuri. Yo mwe kuvugisha ukuri rero nibwira ko ku buryo bwa politiki ntabwo ari uburyo bwo kubaka imihanda ari kubaka za centre de santé no gushaka za mitiweli n'ibindi nk'ibyo, ariko ikintu cya mbere abanyarwanda bagomba kuvugisha ukuri kandi muri uko kuri bakamenya n'amateka yabo. Biragaragara ko amateka y'u Rwanda abantu bagiye bayahambira bakayavuga uko bashaka kubera ko bari ku butegetsi bagahambirira abantu ibintu bitari byo. Icyo nicyo kintu cya mbere, nitumenye amateka yacu tuyamenye tuvuye ku muziko. Mbere y'uko abazungu binjira mu gihugu cyacu abanyarwanda babanaga bate, bigeze he iki gihe, byatewe n'iki? Icyo ni cya mbere. Icyakabiri, icyakabiri rero ni ikintu twahoze tuvuga tuti ni byiza ko abantu batagira ikintu cy'ipfunwe mu gihugu cyabo, niba bariki bavuge bashima ibikorwa Perezida Kagame na FPR babagejejeho cyangwa babigaye. Ntabwo ariyo bagomba kubabwira ko bakoze, niba ariki na rubanda babivuge bagire n'ibyo banenga. Icyo rero kirasaba ko mu by'ukuri habaho urubuga rwa politiki. Ibyo bibiri ntitubishobora
n'amajyambere ukiriyo
utanga amagambo aratangwa n'umunyamakuru.
Niko ni ikibazo ufite cyangwa ni igisubizo?
Ni ikibazo nashaka kumubaza. Ni ikibazo
mwamubaza? Nta kibazo
akiri aravuga ngo bareke ngo abanyarwanda bavivugire, ngira ngo ntaheruka amakuru mu Rwanda, ngira ngo hariho Assemblée Nationale, hariho mitingi nama rusange Perezida wa Repubulika yahuye n'abaturage, ngira ngo barisanzure umuntu akavuga icyo bamukoreye n'ikibazo afite. N'ejo bundi murabyibuka ari Musanze, niba akurikirana ibiganiro umukuru w'igihugu akorera mu ngendo akorera mu gihugu, abaturage nibo bibariza ibibazo agatanga n'ibisubizo. Ukuntu arimo kuvuga ngo we ngo nareke kwivugira ngo abantu bamuvugire, ndumva adaheruka amakuru mu Rwanda amaze imyaka myinshi.
Wowe uravugira he?
Ndi mu Rwanda
ku gihe cya kera amaradiyo atarafutuka, za radiyo, za televiziyo zitarabaho, za interineti na Twitter na Facebook zitarubakwa, nibyo heruka. Ubona ko ndinjije cyane kuri ndakurikira ibera mu Rwanda buri munsi wowe. Ngo
ntawe
kugeza yamaguru rega u Rwanda n'isi yose mbese cyabaye nk'igihugu kimwe. Ibyo rero ntabwo wabikangisha kuko hari ibintu z'ibyo mu mateka no kugiye cya Habyarimana, abo baturage uvuga nabo bavugaga batyo. Bamwe ubu ngubu basigaye biruga bikaraga babaye intore nk'abo barucaga uzababaze. Ntabwo politiki y'ibinyuma tuzayubakira rega, muri kimwe abanyarwanda bavugisha ukuri kandi bavuga icyo bashaka. Nawe kubeshya Perezida wa Repubulika ariko ikibi ni uko munamubeshya mukamubwira ko abantu bose bamukunda, ko ari we mugabo, ari we wakoze byose, ko nibyo mureke bajye bamwibwirira badahinda imishyitsi cyangwa barerembura amaso. Nk'ibyo nabonye abagore bamwe bavuga bari icyangugu kugira ngo bahanzweho, murekere aho ngaho, si muturusha kumenya ibintu byo mu Rwanda. Ntayandi magambo nongera aho kuri icyo kibazo.
Ndabashimiye cyane Bwana Twagiramungu. Reka twumvikane niko muhizi na focus, reka twumvikane kubera ko tuzakomeza kandi ubutaha ntugire ngo nibi gusa, tuzakomeza tumubaze, ariko ubu ngubu kubera umwanya dufite hano muri studio nagira ngo twanzure. Mbashimira cyane Bwana Twagiramungu Faustini, ndabashimiye cyane namwe Elise Muhizi i Kigali mu Rwanda, ndabashimiye namwe focus Niyizera i Kigali mu Rwanda, mugenzi wawe Thomas Kamindera muri studio, namwe ndabashimiye cyane kuba mwitabiriye ikiganiro cyacu muri uyu mwanya.
Ndabashimiye nanjye.
Namwe kandi abatwumvise uyu munsi, icy'ingenzi intego yacu hano ku Ijwi rya Amerika ni ukubatumira tukabaha ijambo. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Aha kandi niho dusoreje ibiganiro byacu muri uyu mwanya.